jidka marka mar ay darbeedana istaaga sidii wax walaacma kaliya ma islaacna adiga ay u dhigay sidaad macaanisto marka this song goes to you baby girl tulo let's go
jidka marki marayo gidaaradan istaaga ninkino la kaleeta kaliye isu jawaaba
jaanisaabdaad isiin lehed macantoy
ani adiwaan ku tisi lahaa
how much I love you baby girl
bogatiga taalla merkatiga taalla macantoy jibahaan
dhulka dhigan lahaa
just to show you inaan ku jeclahay macantoy you mean all the world to me you know I love you I wanna be with you. Yes, I am. Chika mati marayo Gidarada istaga Ninkino lekaleta Kanige Isu jawaba Jimha testo Wanko horjoga Wajida gahede Wanka dera waye Wanka gahdi wayo Ani wanwa Wanhi adi waye Wanariga dafe Wajib keiga hoy Wangu dendona Laka set for Hai didin hona Hario hai bene Anko har joga Habla hano den hede Anka hor gariye
Jitka mati maraya